Yang jarang ada naro republik. Buddha Boss
GL.
I wonder if you love me. I wonder if you love me. Give me one more word. Toto, many more. I wanna fly, fly them with you. Baby, touch. Nataka nkipanda niwe nawe. Kifika mavuno nile nawe. Nishuke nipande nikiwa na wewe. Hola, kila nkiwaza na kuona we. Siwezi ishi mibila we. Siwezi mpaka nikuoe, baby. Put the ring on it. Niparaza dunia mpenzi. Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia.
Wacha nidiki. Walu nanipatia my baby. Wendo nanituliza kitete. Don't go far away, So sweet like peanut butter. The way you give me that, me and a daughter. Call me baby, I'm hungry right there. Boda to boda, mwendo bamba to bamba. Wako, nime sticky, city shiki. Benzi lako kaki siki. Sing okay, my love. Sweetie, sweetie, niko wiki. Kwa mapenzi yako, nayo nipa my love.
Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia mpenzi. Naumiaji. Hauniaji. Waniparaza dunia.
Mama.